Hey, yo, Metro Sukar.
Uptown, downtown, mash up killer area. Naidai, naiwai, ndo inakuanga criteria. Ni piamu, ni mbichi, ni visa. Ala, sikiza kabaya kichatisha.
Lika tuko F2, nditni, fina. Supermarket to bebe kama miracles of Jesus. John Minor, theka theka, massive. Kamzozo, kazoze, matawini, organic. Na kwani form ni kiani, kastana ni mrembo flani. Haga sete vizani, tazuka unipati. Ura diskosi yani, predator ina usha taxi. Rasa na piga mbati, dishoto jani kaki. Stenje misilali,
silali, silali.
Njegia nataka ngapi,
ngapi, ngapi.
Nisemo liona wapi,
wapi, wapi.
Singoja na kamsahi,
sahi, sahi.
Na stenje misilali,
silali, silali.
Njegia nataka ngapi,
ngapi, ngapi.
Nisemo liona wapi,
wapi.
Singoja na kamsahi,
sahi,
sahi. So basi digi dikla, mbichi, kwanda, mbichi, lip gloss, mbichi, shali, mbichi, iPhone, mbichi, nywele, mbichi. Kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Dikla, mbichi, kwanda, mbichi, lip gloss, mbichi, shali, mbichi, iPhone, mbichi, nywele, mbichi. Kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Yeah, hey, this fatty fatty unanimanda. Mini dem nina chali ata kupona. Chrome jean after shorts ni kuchoma. Ni kuchoma, ni kuchoma. Hey miss fatty fatty unanimanda. Mini dem nina chali ata kupona. Chrome jean after shorts ni kuchoma.
Mrenga ni mbichi, mbling ni za isich. Mpua ni body shati bagi ndani G-string. Jana achieng leo kwa mbo kesho Christine. Yani mama lafu wife ya lafu bibi. Malika ni fisa, fika maibe. Situlisunda kama over juu ya dibre. Gwanda kani mbichi, buda siezi ziacha inje. Uko only fans, unakata ni kudi. Nganya kasi mbichi, siezi panda yoni lori. More money, more problems, uwangangori. Na uko daista ni nwa super kama 40. Badala wende lecture wako kwangu hadi jioni.
Yo upenda nikiva vitu tight. Alafu aseme baby me and you tonight. Ina makiasi wesi dem shy. Na ni makali wacha stories are polite. Cheki inasonga left na right. Besi si uirushe left to right. Kana toa form show to both sides. City girl anawaka kitu bright. Stenje misilali,
silali, silali.
Njegia nataka ngapi,
ngapi, ngapi.
Ulisema uliniona wapi,
wapi, wapi.
Singoja na kamsahi,
sahi, sahi.
So basi digi dikla, mbichi, kwanda, mbichi, lip gloss, mbichi, shali, mbichi, iPhone, mbichi, nywele, mbichi. Kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Dikla, mbichi, kwanda, mbichi, lip gloss, mbichi, shali, mbichi, iPhone, mbichi, nywele, mbichi. Kila kitu mbichi toka juu hadi chini, yeah.